Sali bona kusihla bangane kujabula kakhulu kuba lapha kulobo busuku kukhonza inkosi leli kube yiviki elikhazimulayo kethina amaviki amabili edlule. Umfoti Neville usanda kungiyisa ngemuva egumbeni futhi bekhuluma nami futhi the kube khona abayikhulu abathize abangaphezu kwekhulu abaphendukile abeze enkosini futhi ecishe imibhabhathizo engamashumi amahlanu wabhabhathizwa emanzini. Lokho yinto enosizo, akunjalo na? Siyajabula kakhulu ngalokho. Siyajabula ukuba nezihambi emasangweni yethu kulobo busuku futhi sikhulekela ukuthi uNkulunkulu anibusise ngokuchichimayo ngokweqile futhi sifuna ukubonga wonke umuntu ofake umzamo kulo mhlangano ukwenza ukuthi izenzele inkazimulo kaNkulunkulu. Sifuna ukubonga umfowethu Tom, nomfowethu Tom Meredith, nodadewethu Meredith, uNomeredith omncane lapha bobabili nabo bonke ngokucula kwabo umculo. Futhi impela siyakwamukela emuva ethabelakele likaBranham nganoma yesiphi isikhathi. Bonke lowo okuzwayo lokho yethi amen. Umfowethu Meredith uyazi ukuthi sizizwa kanjani ngesanda kuhlangana nomfowethu Meredith maduze nje futhi usephenduke umngane oseduze kakhulu. Umfowethu Neville ngobakhe nomfowethu Meredith bobabili ngokushumayela kwabo kobuqhawe nokuma eduze nakho konke abakwenzile. Mfowethu Neville siyajabula ukuba nawe njengomelusi wethu lapha waleli bandla. Sifuna wazi ukuthi uthando lwethu olujulile olwakho futhi ngiyamethemba umfowethu Neville. Landelisa impilo yakhe emuva futhi niyasazi sishe sidala ukungiphilela intshumayelo kungcono kunokungishumayeza yodwa ngeqiniso eliyinqwaba kulokho. Futhi ngakho-ke ngijabule kakhulu ukuthi umfowethu Neville lapha nathi kungamela umsebenzi wokwelusa walezi zimvu ezisanda kungeniswa esibayeni. Inkosi Jesu ibusise umfowethu. Futhi kumadikoni nama wonke umuntu siyakuthakasela nje. Sinomfowethu Kidi, ngikholwa ukuthi kunjalo, nabaningi babanye abefundisi abehlukene. Nomfowethu Hoover, angazi noma umfowethu Hoover ukhona yini kulobu busuku noma cha, kodwa ube nathi futhi wabhabhathizwa kulokhu kusa. Umfowethu Pila, umngane wethu omdala noshomi ngapha evangelini, uma nizokixolela ngokusho ngaleyo ndlela, siyajabula ukuba naye nokubambisana kwakhe. Wehlisa amarekhodi emihlangano nokungena okunye futhi uzobe ekushiya yonke indawo nangaphezulu isikhathi eside ngiyacabanga. Ngakho-ke sijabule kakhulu ngawo wonke umuntu nge wena ocule izipesheli nakho konke. Inkosi Jesu ikubusise ngumkhuleko wami. Ngithe ukukhathala kancanyana nje kulobo busuku, angizange ngibe nokuphumula kweningi. Izo lobo busuku bekuyintshumayelo ephindeke kabili futhi ngingene cishe ukuyolala cishe ngehora lokuqala ngqo futhi ngivukile futhi kulokho kusa kuse-eli ngempela futhi inkonzo yokuphuma kwelanga bese-ke kuba ngosonto sikole. Khona-ke ngahlala emanzini cishe amahora amabili ngibhabhathiza. Lawo manzi abanda kunjalo bangane na? Oh, lawo amanzi abanda kunawo wonke, ngake ngawabone, ngake ngaweza njalo. Hey, angikaze ngibe ndikindiki ngaze nje bengingazi noma bengenyuka noma bengehla ngiphuma lapho. Ngakho-ke angizange ngisho ngiqale kufudumala lapho ngifika ekhaya. Futhi inkosikazi ethe idina selilungile futhi ngivele nje ngagxumela kubhavu wamanzi ashisayo futhi ngathi kufudumala kancane futhi ngagqoka izingubo zami futhi ngaya enkonzweni yomngcwabo. Futhi sibe nenkonzo yomngcwabo. Ngithe nje ngibuyele ekhaya bekukhona ucingo oluphuthumayo oluvele esibhedlela. Ngakho-ke ngidingeke ngijike ngibuyele esibhedlela. Angizange ngilithole idina. Ngakho-ke nje umfowethu Max Phakeni isigatshele sethu besingale futhi sibe nedina elincane esikhashaleni nje esedlule. Futhi ngibuye manje ukwenzela inkonzo yakusihlwa nokuvalwa kwemvuselelo. Siyajabula ngempela ngale nhlanhla. Ngithe nje ukusha izwi kancinyana, ngakho-ke nizo ngibekezelela. Ngithe kulokhu kusa ngizokhuluma namhlanje ubusuku ngokuthi zibonakaliso ezilandela okholwayo. Bengingazi ngikathi ngingena kulokhu kusa ngani noma lokhu lokhu kuzwa njalo. Kwazi kwathi omunye wabaphatheli lapha ebandleni wathi, Mfowethu Bill, uyakhumbula kulobu busuku ubusuku besidlo? Ngicabangile, ohe, naku lapha esikhona futhi manje. Ngakho-ke ngabuyela phansi ngacabanga, Nkosi, manje ngizokhuluma ngani na? Benginomugqa wonke wemibhalo lapha obhaliwe futhi bengizobhekisela kuwo wonke wayo ngokuthi izibonakaliso ezilandela okholwayo. Ngakho-ke ngidingeke ngikuguqule lokho kancinyana. Ngakho-ke manje mhlawumbe ngakho-ke sinenkonzo yesidlo futhi sithemba ukuthi ninathi kulo mkhosi omkhulu isikhathi esihle kanje pho sokuthatha isidlo emva nje ngqo kokuvuka. futhi isikhathi esihle sokuba umoya ongcwele uwe futhi ngokuhambisanayo ngo ezinkathini zonyaka ezifanayo manje ukuthi umoya ongcwele uzowela kuzo. Ngakho-ke kulo busuku ngiyathemba manje ukuthi angizange ngilahlekelwe yilelo thikithi. Ifilimu yokuvangela kaBilly Graham iseLouisville futhi izobe ibonisa i-All Tower of the USA ngo-Apreli zingamashumi amabili ehhole elikhulu lesikhombozo. Mina bangibuzile kulobu busuku ukuthi ngingakumemezela yini lokho. Omunye wabahlanganyeli bakaBilly Graham uzokumemezela ebandleni lami, unginike ikhadi lakhe. Ngakho-ke ngingathanda uma ungakwazi ukubona lokho uma kulungile kuwe, futhi ngikholwa ukuthi kuzoba kuhle ube nale filimu muva nje i-Mr. Texas. Futhi abaningi benu bakubonile lokho, ifilimu ekahle kakhulu impela. Futhi angikaze ngiyibone neyodwa yawo, kodwa ngikuzwile kuphawula kweningi ngawo. Lowo ngu-Apreli zingamashumi amabili ehhole elikhulu lesikhumbuzo eLouisville. Futhi manje futhi ngikholwa ukuthi kuzoba nemvuselelo eqhubekayo kuleli viki ngale ehhole elikhulu. Futhi omunye umvangeli osemusha wayengalapho eShumayela, futhi uma useduze futhi ungakwazi, ngiyazi bangakuthakasela. Ngiyazi kanjani, ngiyanitshela. Ngifisa sengathi ngabe bengingenakwenza lutho ukusuka nje emvuselelweni eyodwa uye kwenye. Lokho kukuthi ngithanda ukuhambisana emlilweni nokufudumala, anithandi na kuhle lokho. Futhi uMeredith, ngabe umemezelile kubantu lapha ukusakaza kwakho kungena khona nakho konke na? Awu, ungeza lapha futhi wenze lokho khona manje na? Mfuthi Meredith uzomemezela okwakhe. Ngiyabonga mfuthi Tom. Futhi ngabe ukhona omunye onemvuselelo ofuna ukuyimemezela, noma yikuphi okukhethekile, noma yimuphi wabefundisi na? Futhi sihlala sijabule ukwazisa abazalwane bethu nezinkonzo zabo. Inkosi libusise manje. Futhi manje ningakhohlwa ukuhlala nathi uma ningakwazi ngokusheshwa ngemva kwalenkonzo, inkonzo yokukhuluma okwesidlo nokugeza nezinyawo. Bangaki abake bezwa ngokugeza nezinyawo na? Awu, lokho usekhaya nje lapha njengoba iphakethe lisehembeni. Manje siyakukholwa ngoba iBhayibheli siyacabanga liyakufundisa. Ngakho-ke sifisa ngathi ungahlala futhi ube nathi. Ngiyakhumbula amaBaptist emfashini endala ezansi eKentucky ukuthi sasivamise ukuba nedini nakwiphansi na? Futhi abafo abadala babesukuma futhi bacile lokho njengoba sasenze ezansi ezimpambukeni zomfudlana. Niyakhumbula na? Umbuso obangalisayo, umsindo omnandi kangaka. Abazalwane bonke babuyela ngaphansi kwezihlahla zomthunzi lapho futhi babehamba bayogeza izinyawo futhi bamemeze. Lelo kwakungamabhaptista ngempela. Asixhawula nanga njengoba nenza nina amabhaptisti namuhla. Sishaya namhlanje aze afike, babe nokuthile ngempela. Besifanele babe namanye amaningi alawo mabhaptisti, besingafanele na kunjalo. Futhi ngakho-ke singakugcina lapha ukugeza nezinyawo, futhi singathanda ukuba nibe nathi uma kungenzeka kulobu busuku. Ngakho-ke ngizozama ukuyeka ukukhuluma nje ngoba ngithe nje ukusha izwi kancane. Ngakho-ke ngikhulekeleni manje. Futhi manje ngifuna ukufunda okunye eTestamenteni Elisha esahlukweni sokuqala izenzo zabapostoli. Ngicabanga ukuthi lokhu kufanele kubizwe izenzo zikamoya ongcwele kubapostoli. Kwakuyindlela umoya ongcwele owenza abaphostoli benze ngayo ngemva kokuba esefikile. Manje evesini lesishiyagalombili sifunda lokhu: kodwa niza kwamukeliswa amandla esefikile, umoya ongcwele esefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami kokubile eJerusalema, eJudiya, iSamariya, kuze kube sekugcineni izingxenye zomhlaba. Futhi manje okwemizuzwana embalwa nje ngifuna ukusebenzisa indaba ethi ofakazi. Futhi manje singakhothamisa amakhanda ethu okulandelayo nje okomzuzwana omkhuleko uma nithanda. Ngazi uma udadewethu engasinika indlela encane yelithi hlala nami okuthize ngalolo hlelo. Dadewethu uma uthanda, manje wonke umuntu phakathi lapha unesidingo manje, ubungavele ukwazise kuNkulunkulu ngesandla sakho esiphakanyisiweyo na? Khombisa nje kuNkulunkulu, nginesidingo Nkosi, ngiphakamise sami futhi. Kwangathi angabusisa ngamunye wenu futhi aniphe isifiso senhliziyo yenu ngenkathi wonke umuntu ngendlela yakhe uqobo manje indlela nje okhuleka ngayo ebandleni ileyo ndlela engifuna ukhuleke ngayo. Baba wethu osezulwini siza kuwe ekuvaleni kolunye usuku ilanga elihle beliphuma kulokhu kusa manje selishonile futhi selishone phansi namafu alo amnyama sibekele isibhakabhaka. Siyakubonga ngosuku nangezinkumbulo esibe nazo zalolo suku olukhulu lwesikhumbuzo lapho uJesu inkosi wavuka kwabafileyo. Qiniso njengoba imvelo injalo nakho-ke kuzoba maduze isikhathi sokushona kwelanga siyehla ngeke kube kade kuze kube mnyama konke. Abaningi bazoshiywa lapha ukuba bahambe bedlule kuleyo nkathi yesikhathi. Kanjani ukulambana kumele ivuselelwe imfashini endala njengoba nje sekuvaliwe? Nkulunkulu ngikhulekela lowo wesifazane osemusha laphaya esibhedlela khona manje ubekuleyo ngozi usevele uqhumise elilodwa lamaphaphu akhe futhi yadabula umnyeni wakhe. Ebondiwe efithiziwe inhliziyo yakhe yashayeka ngale kolunye uhlangothi akunakwenzeka ngokuphelele ngodokotela ngeke ube nomusa nje manje na. Kumbula Nkosi ukuthi umnumzane Pritchard ulele lapho ebefuzela yefa ngokubefuzela kokuphefumula ngenkathi befinyelela ethendeni lomoyampilo wemukele uKristu njengomsindisi wakhe oqondene naye. Ezansi ekhaya labangcwabi namhlanje ngenkathi besaguqela lapho egumbini lowo wesifazane omdala iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nende kudala wathi wayengagaze amemukele uKristu njengomsindisi oqondene naye. Futhi lapho ekhaya labangcwabi emngcwabini womzukulu wakhe wemukele uKristu njengomsindisi wakhe oqondene naye sengathi uNkulunkulu angaba naye. Busisa labo lapha ethabenakele Nkosi kulamaviki amabili abeza el wena yiba nabo. Busisa ababhaphathiziwe namhlanje kuseni kwangathi bangakhula emseni nasekwazini Nkosi baze bafinyelele emumweni ophelele kaJesu Kristu. Kodwa-ke ngelinye ilanga bayohlwithwa kanye naye efwini ukumhlangabeza emoyeni futhi babe nenkosi kuze kube phakade. Busisa bonke abalapha kulobu busuku Nkosi, futhi uma ekhona phakathi lapha ongakakwemukeli wena njengomsindisi wabo kwangathi leli kungaba ihora lesinqumo sabo. Kwangathi bangeza bethandeka ngokuzithoba futhi bamemukele njengomsindisi wabo oqondene nabo sipha khona Nkosi. Futhi manje njengeyakho yempofu efanele nceku engasizinga lutho kubonakala sengathi kuwela endaweni yami ukuhlephula isinkwa sokuphila kubantu futhi kulobu busuku Nkosi. Ngikholekela ukuthi uzosiza kulobu busuku. Kwangathi umoya ongcwele umuntu wesithathu kaziqhuzi ntathu angafika athathe izwi likaNkulunkulu futhi alibeke kuyo yonke izinhliziyo njengoba nje inesidingo salo. Kholeke kwangathi kunganiselwa ngokukholwa futhi kuveze inala yesithelo siphe khona Nkosi. Siyakuthanda futhi siyakukholwa futhi siyakukhonza manje yemukela ukubonga kwethu ngokuba sikucela egameni leNkosi Jesu indodana yakho ethandekayo. Amen. Siyaqala kulobu busuku kulokhu kuncane kudadisha kufushane kwezwi likaNkulunkulu futhi ngenkathi ngifisa ukuba lonke ikholo libe semkhulekweni umkhuleko ojulile ngami manje. Akekho umuntu ongavula leli zwi likaNkulunkulu singaphenge amakhasi kodwa ukulivula kuthatha umoya ongcwele umuntu angeke akwenze lokho. Lokho akusikho ukwazi ukukwenza kwethu. UJohane wabona ibhayibheli lilele ezulwini wayesethi kwakungekho muntu ezulwini nasemhlabeni noma ngaphansi komhlaba owayefanele ngisho ukuthatha incwadi ukuba ivule noma aqaqeze impawu. Futhi khona-ke ubone uwundlu sengathi lalihlatshiwe kusukela ekusikeleni kwezwe wafika futhi wayithatha incwadi esandleni sokunene salowo ohlezi esihlalweni sobukhozi wavule zimpawu. Futhi wayithukulula incwadi futhi wayivulela abantu futhi kwangathi angeza kulobu busuku futhi enze kanjalo. uJesu lapha wayeqoka abafundi bakhe okwesidingakalo sikaMoya Ngcwele ngaphambi kokuba bahambe babe ngofakazi futhi indaba yami kulobu buso kwengokuthi ufakazi manje ezinkantolo ufakazi ufanele azi ukuthile noma ubani nje angeke angene futhi abe ufakazi kufanele kube umuntu othile owazi ukuthile futhi kungaleyo ndlela lapho sifakaza ngenkosi uthatha umuntu othize owazi ukuthile ngakho-ke uJesu wacabanga washo lokhu ukuthi ngaphambi kokuba babe ngofakazi bakhe babedingeka balinde eJerusalema baze bembathiswa amandla avela phezulu khona-ke babengaba ngofakazi emhlabeni jikelele eJerusalema eJudiya eSamariya kuze kube semikhawulweni yomhlaba ezinkantolo kunezinhlobo ezimbili zofakazi ezizoma okungukuthi iso noma indlebe manje uma uhlezi egumbini futhi ubuka engilazini futhi ubone ingozi ubufakazi bakho izwi lakho alilungile ngokuba ubukade ubuka engilazini ufanele ube khona lapho usondele ukuze wazi ngempela ukuthi ukhuluma ngani ngaphambi kokuba ube ngufakazi ufanele ukuze noma ufanele ukubone ngaphambi kokuba ube ngufakazi ecaleni elinzima ezenkantolo angeke uthi unkosazana sibanibani wangitshela noma umnumzane sibanibani noma umfu sibanibani wangitshela yena ungufakazi kodwa wena awuyena ngakho-ke akekho umuntu ongafakazi ncamashi ngokuvuka kukakristu kuphela ngomoya ongcwele ufanele ube ufakazi oqondene siqoqobo lwakho ngokuba lapho wazi okuthile ngakho ukwazi okhuluma ngakho kuthi uNkulunkulu asisize ukuba sibone usuku lapho abantu beyoba yilokho abayikho neyazi ngisho lokhu manje ngazo zonke izinhlonipho akusile idolobha lethu eligcwele amajoyinti otshwala obungekho emthethweni okusilimazayo nakho okusilimazayo kunaninini ngabantu abazisho ukuthi bangamakristu futhi bangaphili njengakho leyo nto niyabo abayena ufakazi olungile abakwazi ukufakaza baze babe nesipiliyoni futhi uma benesipiliyoni khona-ke baba ufakazi ngokuzenzekelayo ngoba bazalwa ngokusha futhi konke kwezinto zezwe izinto ezindala sezidlulile futhi zonke izinto sezibe zintsha khona-ke uba ngufakazi kuJesu uJesu wayazi ngaphambi kokuba laba abapostoli bake baphume futhi babe ofakazi abalungile ukuthi babefanele bekuzwe lokho ababefakaza ngakho bekungeke yini lokho kume kuhle namhlanje uma lonke ikholeji lezenkolo lenza into efanayo kuba wonke umkristu wenza into efanayo na ubungavele ufike ebandleli futhi uthi manje ngembukele uJesu njengomsindisi oqondene nami ngizohlala khona lapha ngize ngithole umbhaphathizo kamoya ongcwele futhi khona-ke ngiyaphuma ukuba ngibe ufakazi niyabo izinto bezizohluka angicabangi kanjalo na besingeke sibe nalobo obuxegayo ubufakazi obuhlakazekile abantu bayafakaza futhi bathe ngamakristu futhi baphume baphile ezinye izimpilo futhi ongakholwayo uyangena futhi ubona lokho uthi awubheka lapho ngabe yiyona ndlela bona futhi udevel uyohlala ebakhomba ngaphandle naye ungancika nje kulokho ungusomabhizinisi futhi ungalibukeli phansi khona lakhe namazinga akhe ebhizinisi ngoba uyazi ukuthi kumayelana nani konke manje ngaphambi kokuba ube ngufakazi njengoba ngishilo ufanele wazi okuthize ufanele ube ngufakazi ngempela uNkulunkulu wayenofakazi etestamenteni elidala elinye le omunye wofakazi bakhe bokuqala kwakungunowa unowa wayengufakazi ngoba wayezwe iphimbo likaNkulunkulu ekuxwayiseni ukuthi emtshela ukuthi kwakuzofika uzamcolo nokuthi ufanele akhe umkhumbi futhi ukulungiselela lo mkhumbi kwakungukulungiselela kanye futhi wayezolungiselela indawo yokusindisa abantu bonke ababezongena babe ngangena futhi wayengufakazi kaNkulunkulu manje into kuphela ayeyazi uNkulunkulu ayemtshele yona ukuthi lalizokuna nakuba lalingakaze lini emhlabeni kodwa uNkulunkulu wathi lalizokuna ngakho-ke uma uNkulunkulu athi lalizokuna khona-ke lokho kwakusho ukuthi lalizokuna ngakho-ke wayengufakazi wezwi likaNkulunkulu futhi ngakho-ke wabizwa futhi waphuma futhi walungiselela umkhumbi futhi walungiselela izinto enzela imvula ngaphambi kokuba imvula ize iqale ukuna khona-ke kukhona omunye ufakazi kaNkulunkulu kwakukhona abanye abantu ngesingesikhathi amajuda esizweni sakajuda lapho abathola khona igama labo ngoba abazange bahambe ngezimiso zikankulunkulu babengenakuyigcina imiyalo yakhe uNkulunkulu wabiza inkosi uNebuchadnezzar ukuba ingene futhi bathumbe zansi bangene ezweni laseBhabhiloni. Abaningi bethu bayayikhumbula indaba endala edumile yokuthi bawaphanyeka kanjani amahabhu abo esihlahleni somyezane esikhalayo, futhi babengenaka ukucula amaculo asesiyoni. Konke ukunqoba kwabo kwalahleka, hhayi ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayefuna ukukususa kubo, kodwa ngenxa yesono sabo wabahlukanisa basuka kuNkulunkulu. Ingaleso sizathu kulobu busuku ukuthi amaKristu amaningi awanakho ukunqoba, yingenxa yokuthi izono zabo zibahlukanisile esibusisweni, zabanquma phandle endaweni eyihlane bodwa. Futhi izinhliziyo zethu zilenga esihlahleni somyezane sikhalayo, ngoba ngeke siwajabulele amaculo ebandla. Ngiyakhumbula ukuthi hala lapho sasivame ukungena lapha babedlalela ithi phansi esiphambanweni opiyaneni, ngenkathi insimbi yayikhaliswa ithi nqe, futhi bengena bekungeke kube neso elomile ebandleni, wonke umuntu ekhalisa ngembezi kancane ezothile. Ngiyayithanda nje indlela ifashini endala azothile amnandi amandla kamoya ngcwele ehlakazeka. Ngaphambi kokuba senze noma eyiphi inqubekela phambili, sifanele sithole ukubhidlika kokuqala. Niyazi njengombumbi umprofethi wayehlela indlela yombumbi ukuba abhidlike, ukuba aphinde abunjwe futhi. Futhi niyazi uma kungekho ukubhidlika akukho ukuphinda wenziwe futhi, ufanele ubhidlike kokuqala. Futhi kanjani lokho? Njengomhlabathi nje, uma uzoba nesitshalo futhi right, ufanele ubhidlize umhlabathi wakho kokuqala, udabule ube yizicucu, bese-ke utshala imbewu yakho futhi izomila. Kuye ngokuthi hlobo lwenu lwembewu olutshalayo khona-ke ngenkathi lusabhidlikile, ngakho khona-ke ngenkathi izitshalo umhlabathi wonke ubhidlikile, sekuyisikhathi sokutshala imbewu. Khona-ke laba abazalane owayesehambile wasuka ezweni lesithembiso behlela eBhabhiloni basuswa ngoba izono zabo zazibahlukanisile noNkulunkulu. Futhi ngifashele ndala ngokwenele ukuba ngikholwe kulobu busuku lokhu ukuthi uma ibandla noma imuphi umuntu ngamunye kuqala ukudlala nokuqomisana nezwe, uzoba nesihlakalo esifanayo ukuqhela kweNkulunkulu kokuqhela eqinisweni. Futhi ngiyakukholwa, ngiyazi ukuthi kuyiqiniso. Sengibe sekonzeni manje iminyaka engamashumi amabili, futhi ngibone zonke izinhlobo nezinhlobo ezahlukahlukene nezinhlobo emhlabeni jikelele. Kodwa ngiyanitshela bangane, ningahle nibukelwe phansi, kodwa ngiyawuthanda oyifashile ndala umhlangano obhidlikile. Umunye uyafika ngelinye ilanga futhi wathi ngenkathi ngisashumayela lapha, wathi ngabe lowo wesifazane Bhili ubungashumayela kanjani nalowo wesifazane ehlezi emuva lapho ebheke phezulu ekhala empongoloza. Amen. Ngathi mhlawumbe lokho ngabe yisizathu sonke sokuba kade ngishumayela. Kulungile, ya ngathi uma yena owesifazane wathi awu lokho kungacishe kungibulale uma bengizama ukukhuluma futhi omunye umuntu eqhubeka kanjalo. Ngathi kuzange kungilimaze mfowethu, bekungikhuthaza. Yena wathi ngabe ube isono esibi noma ukuthize na? Ngathi qabo, ubengumKristu ogcwaliswe ngomoya ongcwele. Uthi khala izinyembezi na? Ngathi yebo, iBhayibheli lathi ohambayo ekhala ngokungabaza uyakubuya futhi ephethe izinyanda zakhe ziligugu. Amen. Kunjalo, ohambayo ehlanyela, niyabona, futhi ehlanyela ngezinyembezi ngokungabaza uyabuya futhi ephethe izinyanda zakhe ziligugu, ethokoza lapho ebuya. Bekani izinto zokuqala kuqala, ubhidliza uphinde ukwenze, bese ke uza uthokoza. Amen. Kulungile. Laba bantwana bakwa-Israyeli behlele ezansi lapho babengaphansi kwenye inkosi, hhayi inkosi yabo uqobo yayisusiwe kanye nabo, beza ngaphansi kwenye inkosi, inkosi elonya, inkosi uNebuchadnezzar. Ngakho-ke ngelinye ilanga washo ukuthi uma noma yibaphi abantu lapho enzile wamisa isithombe esikhulu emasimini, futhi washo ukuthi wonke umuntu owayengeke asikhothemele leso sithombe fanele aphonse esithendeni somlilo, futhi ashizwe ukuvumelana okunjepho okwenziwa ukuthi laba abafana bafanele bashiswe bonke. Futhi kwakukhona abathathu ezansi lapho ababenempendulo yangaphambilini emkhulekweni, ababethiwe uShadrake, uMeshake no-Abednego bafulathela isithombe futhi bathi makwazeke kuwe, o Nkosi. Ngifuna ninani qaphele lokhu uNkulunkulu ufuna ofakazi bakhe ukuba baqine hayi ufakazi namuhla futhi intengentenge kusasa bengishumela inkonzo yomngcwabo namuhla futhi ngiyisika ngokuqinile othile ungicelile ukuba wathi ngicabanga ukuthi iningi labantu bebeyizoni abakaze bemukele uKristu ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngiyengasika ngokuqinile kakhudlwana futhi ngikathi ngephuma emotweni yomngcwabi ufinyelele ngapha futhi wangibambathi hlombe wathi mshumayeli ngifuna ukuphawula ngawe ngicabangile uthe yileyo ndlela ngicabanga ukuthi kufanele kushunyayelwe ngayo uthe angiyithandi inkolo eyintengentenge ngicabangele mfana kukhona amathemba ngawe kunjalo lapho ubeka khona ngempela lapho kungokwakhona kunjalo impela kole-ke laba abantu labakwa-israyeli laba oshadreke omesheke no-abednego ofakazi bakankulunkulu uNkulunkulu akakaze angabi naye ufakazi ubehlale njalo manje lapha ngifuna nikuthole ngokusondela ngempela lokhu uNkulunkulu akakaze noma nini angabi naye ufakazi emhlabeni behlalele indoda kungenani eyodwa angabeka izandla zakhe kuyo athi lowo ngufakazi wami kwehlele kumuntu oyedwa ngesinye isikhathi nojobe wayengufakazi kuphela wakhe no-abrahama ezweni kodwa uNkulunkulu wayenofakazi umuntu othile ozofakaza kuNkulunkulu ndawana thize manje evuka isikhashana zifuna ukuthola ukuthi ufakazi uyini ngempela walolu suku kulungile qaphelani la madoda njengoba ehlela lapho yinqaba ukudla kudla kwenkosi kuphuza iweni layo futhi yinqaba ukukhothamela isithombe sayo ayengowoqobo ufakazi weqiniso kaNkulunkulu kodake kukhona ngezinye izikhathi inhlawulo ihamba nofakazi ngezinye izikhathi uma ufakaza ngoNkulunkulu ufanele uhlupheke kancanyana uyakhumbula ngenkathi umama ekutshela ukuthi wawungeke uhlale ekhaya inqobo nje uma ufunda ibhayibheli futhi oqhubekena noma abanye bomakhelwane basho noma abantwana basho esikoleni ubula uhlanya noma ukuthize ngoba ubungufakazi weqiniso na khumbula emsebenzini ukuthi bonke abantu bakuhleka kanjani wena ngoba ubungufakazi wangempela na niyabo ukuthi wahlekiswa ngawe kanjani ezitaladini ngenkathi unikeza ubufakazi na kodwa lokho isibonakaliso sangempela ufakazi wangempela uNkulunkulu ufune ofakazi manje abanye abantu bathi ngiyafakaza ebandleni kuhle lokho kodwa mfowethu uma kukhanya ukukhanya kwakho ezindaweni ezimnyama lapho kudingeka khona ngempela phandle ezintangweni nasemigwaqeni ephakeme emabhareni phandle ezansi esitaladini noma phi lapho ukhona ukukhanya kwakho makukhanye njengofakazi amen qaphelani kodwa-ke icala lomlilo liyafika futhi wonke umuntu ofakazela uNkulunkulu uzofanele edlule ezilingweni zomlilo akuxakile yini ukuthi uNkulunkulu bahola kanjani abantu bakhe na kuyaxaka kakhulu masikele nje lapho ujesu esebhaphathiziwe wayehlane ukubalingwe ngudeveli masikele nje lapho u-israyeli ephuma ngaphansi kwegazi esokiwe umoya ongcwele ubahola ngendlela yokukhanya ngophezu kolwandle lubomvu futhi lapho evalelwe khoneni izintaba ngakolunye uhlangothi ugwadule ngakolunye impika faro iza nolwandle lubomvu lubanqamula uNkulunkulu wabaholela ngqo phezulu kuleyo ndawo ngani na ukuthola inkazimulo khona-ke umose wakhuleka futhi uNkulunkulu wamtshela ukuba ihlele ngqo ezansi ngasolwandle lubomvu ebambe induku yakhe wayikhipha phambi kwakhe futhi lapho ehamba ulwandle lubomvu lwasuka uhlangothini olulodwa lwaya kolunye lwanqabula ngqo ulwandle olubomvu ngani na indlela kaNkulunkulu yabahola bedlula ngokushesha nje lapho bephuma lapho bangena ngqo ehlane lesono kuyaxaka indlela kaNkulunkulu yahola kwedlula kulokhu kulingo kukhulu lapho bekhononda nguNkulunkulu basuka lapho baqhubeka besuka ekukhonondeni okukodwa kuya kokunye besuke kuvivinyeni okukodwa beya kokunye njengoba ecele lidala lithi abanye bedlula emanzini abanye bedlula kuzamcola abanye bedlula ezivivinyweni ezijulile kodwa bonke bedlula egazini leyo yindlela kaNkulunkulu yokuhola ehola ubufakazi bakhe ofakazi bakhe manje lapho kufika isikhathi ukuhlolwa komlilo uShadrake uMeshake no-Abednego bathi uNkulunkulu wethu namandla okusikhulula esithandweni somlilo kodwa noma kunjalo uma engakwenzi asikhothame sizofa singofakazi bangempela. Ngiyakuthanda lokho, ngiyazithanda lezo sibindi sidala. Njengobhadi Robinson omdala wathi, Nkosi ngiphe umgogodla njengesaha lezingodo. Lolo uhlobo lobufakazi okuba yilo isibindi. UNkulunkulu uthanda ukuba sibe nesibindi. Watshela uJoshua ngaphambi kokuba welele ngaphesheya wathi, yiba nesibindi kakhulu ngokuba inkosi uNkulunkulu wakho nawe nomaphi lapho uya khona. Wena wathi, awu uma uNkulunkulu bengakutshela njengoba enza kuJoshua bengingaba nesibindi nami. Utshele lonke ikholo elifanayo, ngizoba nani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe. Ngisoze ngalishiya noma ngililahle. Isibindi asihambe sithathe isithembiso khona-ke uNkulunkulu usinike isithembiso. Ake sibe ufakazi wangempela. Ngakho-ke bashisa isithando ngokushisa okuphindwe kasikhombisa kunokuba sake sashisa ngaphambili. Yile ndlela iteveli akwenza ngayo futhi emfowethu. Akenzi lutho uhafu ukhusha yonke into anayo kungene kuwe ngo. Kodwa makabonge uNkulunkulu, uNkulunkulu nophushela emuva kuJize akwenzayo yena uqobo. Injalo kulungile, mbukeni. Ngakho-ke wathi, manje qaphelani, sengiyayibona inkosi Nebukadnezari izihlalisa ngasohlangothini lwesithando esikhulu nentuthu izibhakabhaka zazi bomvu. Ngiyacabanga ubusuku bonke ubude kwakunomhlangano womkhuleko oqhubekayo, neyazi uma uza esivivinyweni. Nakuke leyo inkathaza ngebandla lamuhla, uncika emizweni yakho nasemakhonweni akho esikundleni sokuyisa enkosini ngomkhuleko. Kunjalo namuhla siqala ukuthumela umuntu othile endaweni ethile. Awu wena othe, sihlela phansi futhi sibe neseluleko sincane futhi sihlangane bese sithi sifanele senze lokhu noma siye lapha noma senze lokho. Kodwa ephepheni ezinsukwini ngaphambi kokuba bathumela abapostoli bahlangana ndawonye bazile ukudla futhi bakhuleka, futhi umoya ongcwele wathi, ngahlukanise leni uPawulu noBarnaba. Umoya ongcwele niyaqaphela, hhayi umbono womuntu kodwa umoya ongcwele hole qondisa. Amen. Qaphelani manje umhlangano omkhuleko busuku bonke. Ngakho-ke babefanele babonise ukuthi babenziwe ngani, futhi mfowethu wonke umuntu ozisho ukuthi ngumkristu ngesinye isikhathi noma okunye ufanele ukukhombise ukuthi wenziwe ngani. Udevel uzobiza isandla sakho. Ngenkathi uTommy Osborne omncane abaningi benu bayamazi efika ngapha, ngangihlezi egosini wathi, mfowethu Branham nge wathi, ngiyangisa emhlanganweni ngilubonile lolo hlanyelo uwalunqamula ezinyaweni zakho. Wathi, ngenze njani na? Ngathi, manje Tommy ungasho lutho, ngeke ulwesekele. UDevil uzobiza isandla sakho kuko. Yebo uzokwenza, futhi uzokwenza ngaso leso sikhathi. Ngathi, khona-ke uma ungeke ukwesekele uyazi ukuthi yini ezayo, uyoba yihlazo. Ngakho-ke qiniseka ukuthi uqinisile ngaphambi kokwenza isitatimende sakho. Futhi kunjalo futhi mkristu, qiniseka ukuthi phansi enhliziyweni yakho uNkulunkulu ukwehlukanisile nezinto ezezwe futhi wakwenza isidalo esisha. Khona-ke hamba utshele abantu ukuthi ungumkristu. Kuze kwenzeke lokho, hlala ngoya lithabe, futhi ufe uze ube ngofile njengoba ungaba njalo. Ulungile yifa, kuze ukuba ufe kakhulu uze ungakwazi ngisho. Awu kunjalo, ufile. Ngiyazi ngiyacabanga namuhla singcwaba abantu abaningi kakhulu abaphilayo. Ungcwaba abantu ngemva kokuba sebefile. Ngabe kunjalo na? Yebo mnumzane, lalela mfowethu, umuntu ofile angeke aphikisane nawe. Ungasho noma yini kuyo ifunayo, umbize ngazo zonke izinhlobo zamagama, angeke asho igama. Ngani na? Ufile. Futhi umuntu ofile kuKristu ungamnika isiphuzo, ungamnika lokhu lokho noma okunye, kodwa ufile. Futhi ufihlwe kuKristu ngoNkulunkulu, wabeka uphawu ngomoya ongcwele. Amen. Yilokho-ke manje khona-ke angeke azenze lezo zinto ngoba angeke nje akwenze, kuphambene nemvelo yakhe. Uba yisidalo esisha. Thatha ingulube endala futhi uyigeze, futhi uyikhuhle, futhi ugcobe izinzipho zozwanelwayo, futhi uyinike kokugcoba umlomo, futhi uyifake wonke amanayiloni owafunayo, uyidedele izohamba iye ngo ekuzibhixeni futhi izibhixe. Ukukhuhla kosizi kalutho, isenayo imvele yengulube. Bese kuthi-ke uthathe iwundlu futhi lifake emgodini odaka, liyonsiniliza uze ulikhiphe. Kanti na liyimvelo yewundlu. manje indlela kuphela yokukhipha ingulubo dakeni ukukhulula imvelo yayo kunjalo indlela kuphela yokwenza umKristu imvelo yakhe mayiguqule isuke kubeni yesoni iye kubeni ingcwele niyabo futhi linye kuphela ekambi lowo ngumoya ongcwele khona ke ungufakazi amen manje qaphelani ngifuna nithole lokhu ngokusondele inkosi Nebukadnesari wenza isimemezelo sokuthi laba bantu bafanele bashiswe futhi ngalokho kusa bayafika babopha izandla zabo lapho kwahamba ipulangwe phezulu lapho umgwaqo ukhuphukela phezulu esiqongweni sesithando somlilo isithando esikhulu sivuliwe bebehlela phansi beyongena esithandweni futhi baqale imashi yokufa wathi manje bukani usinethuba manje uma ufune ukwehlisa kulungile bathi unkulunkulu wethu uyakwazi ukusikhulula kodwa asihledli babengabange mpela ofakazi beqiniso ukuze kube sekugcineni baqala benyuka ngendlela yezinyawo benyuka amasosha ebamashisa ukushisa okunamandla amakhulu kwaya ngokuba kubi kakhulu kwaze kwacishe kwaminyanisa amasosha kwase kuthi-ke lapho eselungiselela ukubaphushela esithandweni somlilo ngiyamuza ushadraki ethi awusho uqinisekile ukuthi ukhulekisisile na yebo ngikholwa ukuthi konke kulungile manje kulungile kwase kuthi-ke ngisho amasosha labulawo labo ababangenisa phakathi futhi abaphusha izinyathelo ezimbalwa nje futhi babeyo baphusha lesithandweni somlilo manje ngase sonke isikhathi kukhona okwenzekayo emhlabeni kukhona okwenzekayo ezulwini futhi nginesithombe sibi lapha ngaphansi kokucatshangelwa manje sekholwa liye kufeni kwalo kodwa siphendule ikamera yethu kulobu busuku ongasezulwini futhi ngekhathi izinto zisaqhubeka phansi lapha kukhona okwenzekayo phezulu lapho ngiyambona unkulunkulu indedela kankulunkulu ihlezi ngakowesekunene ibheke phansi ngiyayizwa ingelosi ifika futhi ethi nkosi ngikugabriyeli nenkemba yayo enkulu esengenisayo ethi manje mina kusukela osukwini owangidala ngalo ngime ngasohlangothini lwakhe losokudla ngenze nje lokho ongitshele ukuba ngikwenze ingabe ubukile phansi kulabo ofakazi kulokhu kusa na balungiselele ukushisa ofakazi abathathu ngiyabuza ethi ngibabhekile busuku bonke mangehle wathi ngizokususa ngizoguqula isithombe ngikhole ukuthi ubengakwenza kodwa wathi Gabriyeli buyisele inkemba yakho emgodleni wayo angeke ngikuvumele uhambe khona-ke ngibuka oza lapha ngakwesokhohlo sakhe nakho ukuze enkulu ngelose namandla egamali ngumhlonyane inokulawula kwamanzi futhi iwela phambi kwakhe izilalise phansi futhi ithi nkosi uke wabuka phansi kulabo fakazi na ngani balungiselela ukubashise kulokhu kuza ngoba bafakaza kuNkulunkulu wathi yebo ngibabukile mangehle ngizolikhukhula ibhabhiloni lisuke ebusweni bomhlaba ngikholwa ukuthi ubengakwenza wathi wanginika izikhiye futhi ngesikhathi senguqu noma umhlaba wangaphambi kwezwe elabhujiswa ngamanzi futhi ngikhukhule yonke into futhi ngakukhukhulela lona ngizokwenza into efanayo kulokhu kuza uma nje uzozonginika nje umoya ngiyabuza ethi yebo mhlonyane kunjalo ungakwenza ngiyazi ungakwenza kodwa ngeke ngikuvumele ukuthi uhambe ngani nkosi na yima ngapho ohlangothini lwami lwesobunxele ngoba ngeke ngikuvumele uhambe ngiyahamba mina uqobo ngibabhekile ubusuku bonke ngiyababheka ofakazi bami ngiyalibheka izwi lami futhi ukulenza angeke nje ngikuvumele uhambe ngoba ngiyahamba qobo lwami sebecishe babe yisinyathelo esisodwa manje ukuba behlele esithandweni somlilo akucakile na unkulunkulu ovumele ukuthi uze ufike esinyathelweni sokugcina semgwaqo ubonakela sengathi akanendaba wavele wahlala kodwa ukubhekile ngicabanga ngenkathi ebuka phansi ebhabhiloni iso lakhe likumzwilile futhi ngiyazi uyangibheka uyakubheka qaphelani khona-ke ngiyambona lapho ephakama esuke esihlalini sakhe esikhulu sobukhosi izingubo zakhe zobupristu ziqathaka ngakuye futhi wabuka phandle lapho futhi ifu elikhulukazi lokuduma lalihlezi emuva ohlangothini olusenyakatho ngiyabuza ethi woza lapha moya wasempumalanga moya wasetshonalanga nyakatho neningizimu ngifuna ukukushayela kulokhu okosa bangena ngaphansi kwalelofu lokuduma futhi lagenqeka eduze kwesihlalo sobukhosi futhi wehlela kuleli fu lokuduma elikhulu wafinyelela phezulu futhi wabambelela embanini omazombe zombe futhi wawuqhekeza wadabula ezipakapakeni kanjalo futhi cishe kokuqala abenza leso sinyathelo sokugcina ukuba bangene lapho uyehla ngomuthi wokuphila noma umfundlana wokuphila futhi wakha isondo elikhulu ukuze aphephethe futhi ngenkathi beshaya leso sithando somlilo kwakukhona oyedwa njengentethela kankulunkulu emiphakathi kwabo uphebeza yonke imimo yevuthayo isuke kubo futhi njengoba bevutha isikhathi eside abangempela ufakazi beqiniso unkulunkulu uzomanga kufakazi wangempela kunjalo kodwa-ke qaphelani ngenkathi konke kushisa kwakubasiwe nomlilo wawuvutha leyo nhliziyo yenkosi yaba nokukhathazeka yathi hambani nivule isithando somlilo mhlawumbe futhi nibone ukuthi awukho yini umlotho osele futhi lapho bedluthula bevula isicapha yaxhuma yathi bangake nibefake lapho na bathi abathathu yathi ngibona bane futhi omunye ubukeka njengendodana kankulunkulu imi ngakufakazi wayo unkulunkulu njalo uyomanga kufakazi wakhe amen niyazi lelo iqiniso unkulunkulu uzokwenza umehluko futhi uzomanga kulabo abafakaza ngaye ngesinye isikhathi kwakukhona umfo omncane ogama likudavide waphuma ukuyisa amagilebhisi omisiweyo kubafowabo ngesinye isikhathi lokho kwakusempini futhi uyise ujese wamthuma usawule wayeyinkosi amafilisti ayekolunye uhlangothi nama-israyeli ngakolunye uhlangothi isisele phakathi kwabo nomfudlane wamanzi ugeleza futhi njengoba udevele ehlala yenza uma icabanga ukuthi uyalawula mfowethu uyakuphusha ngempela ngakho-ke waye nomfo omkhulu lapho wacishe amafidi ayisikhombisa noma amafidi ayisishiyagalombili ukude mhlawumbe ngaphezudlwana mhlawumbe amafidi ayishumi amahlombe amakhulukazi njengomnyango wenqolobane umkhonto omkhulu nezikhali futhi wema phandle lapho wathi manje ngiyanitshela ukuthi masenzeni ngingufakazi ngapha wamafilisti masibe nofakazi osuka ngapho futhi amabutho mawanga kodwa asiphume futhi silwe futhi uma ngimbulala kodwa-ke nonke nizosikhonza uma ngibulala kodwa-ke sizonikhonza ngiyabona ukuthi udevele ukwenza kanjani na lapho ecabanga ukuthi unokulawula uyaqhosha azichayise futhi aqhubeke usawule engamafidi ayisikhombisa qobolo wakhe wayesaba ukuyohlangabezana naye futhi amabutho akwa-israyeli yehlulwa emile emuva emagqumeni ebuka ngaphesheya emva kwesikhashana nakho kukhuphuka umfana omdadlana ehamba ngalapho omncane umfo omdala obukeka ibomvana engemkhulu kakhulu omncane ozacile umfo obukeka njengothi lokuphothela kodwa kwakukhona into ethize eyayishaya ngaphansi kwaleyo jakethi encane yesikhumba semvu inqwaba yabo eyayingenakho wenyukela lapho futhi wanika abafowabo amagilebhisa awumisiwe futhi wayekhuluma nabo ngempi emva kwesikhashana lesi siqwaka esikhulu siyaphuma futhi senza ukuqosha kwazo ngesikhathi nje esingafa nele sathi ubani uzoza ngapha futhi alwe nathi na futhi udavide wathi ubani lo mfo wathi niqonde ukungitshela ukuthi nizomyeka lo mfilisti ongasokile ame phandle lapho futhi adelele amabuthi kankulunkulu ophilayo na ngeke yini sibe nomuntu othile ongama lapho futhi afakaze ngamandla kankulunkulu bonke babesaba wathi ngizohamba ngiyasithande leso sibindi ngizohamba angilwe naye ngani wenyuka bamnyusela kusawule nosawule wathi awu leyo ndoda eyiqhawe kusukela kokwayo ngani ibiyiqhawe kusukela ebusheni bayo futhi wena ulutsha kodwa umuntu omusha bheka haleluya ngikuthanda khona lapha udavide wathi bheka inceku yakho usawule inkosi ngivumela ngibulela ibhere ngale ndwemane yangivumela ukuba ngikhiphe izinyane emnikeni wengonyama futhi ngiyibulale ngayidumela ngobuhanqa futhi ngabususa kuyo ngikufakazi haleluya wayekade endawana thize wayekade ebone kuthize wayefake amandla kankulunkulu ekuvivinyweni futhi wayengufakazi yilokho esikudingayo namuhla esike sibile sengeziwe kunjalo yebo mnumzane wathi ngingufakazi walokho engikhuluma ngakho haleluya yilokho ebandleni kankulunkulu ophilayo enikudingayo namuhla ufakazi obesezindaweni wabona ukuthize futhi uyazi ukuthi ubakhuluma ngani wathi ngingufakazi wamandla kankulunkulu ipere lakhuphuka ukuyobamba izinyane futhi ngalibulala wathi futhi ngonyama iyagijima futhi yawaphune elinye ngayibamba ngobuhwanqa futhi ngayibulala wathi futhi unkulunkulu wangisiza ukuba ngibulale ibhere nengonyama ngeke yini anikele ezandleni zami kakhulu lo mfilisti ongasokile na haleluya In ezinsukwini lapho bethi izinsuku zezimangaliso sezedlule uma bethi inkolo yakudala ngeke isaba khona bakuyile jize kamkhulu nogogo oyethu ngiyajabula kulobu busuku ukuthi kukhona abanye ofakazi bakamoya okugcwele olufashile endala oluhlaza ukuthi ibhakabhaka inkolo ebulala isono ebulala yona kanye imvelo namandla kadamu kadeveli futhi inhliziyo yakho ingahlanzwa haleluya ho ufakazi ngakho ke ho he uthi abantu benomsindo kakhulu ngani banokuthile bafanele babange umsindo ngakho impela lelelani ngizofakazisa kini ukuthi inkolo yebhayibheli ibihlale inomsindo yebo unkulunkulu watshela ujobe wathi wawukuphi ngenkathi ujobe wayecabanga ukuthi wayeyindoda enkulu wawukuphi lapho ngibeka isisekelo somhlaba na omunye ngolunye usuku wathi mfoti bhili usashumayela lolo hlobo olusha lwenkolo owunalo na ngathi caba mnumzane ngishumayele inkolo endala kunayo yonke yake yabakhona futhi iyodwa kuphele khona ngempela futhi enensindiso kuyo eyaloko lolo hlobo olusha wathi bezingenakho lokho lapha eminyakeni embalwa edlule ngathi ake ngikutshele mfowethu indala kunoma izwe linjalo kunjalo jobe wathi wawukuphi lapho ngibeka izisekelo zomhlaba lapho izikhenkezi zokusa zahlabelela kanye kanye namadedela kankulunkulu ajabula ngenhlokomo na izigidi zeminyaka ngaphambi kokusekelwa komhlaba amen wew kunjalo ufakazi ngani lapho u-Aroni umpristi omkhulu ngenkathi yangena endaweni engcwelengcwele ephethe igazi babefanele bamgqokise ngendlela ethize futhi wayefanele ahambe ngendlela ethize wayefanele abe ngufakazi kankulunkulu futhi wathatha igazi futhi waya phambili futhi emiphethweni yezingubo zakhe ekugcineni kwakukhona insimbi kuyiphuma egranadi insimbi kuyiphuma egranadi futhi wayefanele ahambe ukuze lokho kudlale ingcwele kuyo inkosi ukhuluma ngobungcwele futhi isizathu sokuba insimbi ikhala ngokushaya iphome granati kwakuyindlela kuphela abazingayo ukuthi uNkulunkulu wayengambulalanga indlela kuphela azingayo ukuthi uyaphila ngenkathi wayesemuva lapho babengalalela futhi bezwe insimbi bezwe umsindo kwethu ngiyakutshela sidinga amapomegranati nezinsimbi ukushayisana ndawonye kulobu busuku kanjalo nomsindo wenjabulo enkosini njengofakazi unkulunkulu usaphila futhi uyabuza amen kunjalo sobolunini kwafakazi na labo ofakazi njengokunombela phezulu kulelo kamele liphezulu phezulu lapho futhi batshela umbhabhathizo kamoya ongcwele babenze ipomegranati nensimbi uhlangene ndawonye badiyazela njengabantu abadakiwe ngaphansi kwamandla kamoya ongcwele unkulunkulu senabo ofakazi futhi bayinto efanayo niyoba ofakazi bami balamandla ejerusalema ejudiya nasesamariya nasejeffersonville eindiana amen haleluya qaphelani udavide wathi niqonde ukungitshela lo mfilisti ongasokile kungenjalo ongakholwayo leyo ndoda engakuyini ukusoka na leyo ndoda phandle lapho inomoya ongcwele nawo wonke amadidi ayo ingama futhi delele unkulunkulu ophilayo na hohe angakwenza kanjani na wathi akasokile manje sisokwe ngomoya ongcwele umoya ongcwele ungukusoka kwethu futhi niqonde ukungitshela ukuthi nivumele labodokotela bobunkulunkulu ne-PhD ne-DLD no-D abaphindwe kabili bame phandle lapho futhi basitshele ukuthi inkolo yakudala ilungile lapho umbhabhathizo kamoya ongcwele uyafakaza ukuthi uqinisile futhi abantu ngeke beze yebo bazoza amen uJohane umbhabhathizi omdala ngenkathi eqala kushumayela wayengumshumayela omkhulu kunabo bonke bawo wonke unyaka wayeyindoda elula kakhulu wayehlale neminyaka eyisishiyagalolunye ubudala akayitshelanga i-PhD kodwa wenzani na angazange aphume nalokhololo obhekiswe emuva noma ukwazi ihubo lokubonga noma isivumo kholo sabapostoli kodwa wayengufakazi kankulunkulu ngenkathi ephuma ehlane lasejudiya washumayela evangeli elinjalo ezisonge ngesikhumba semfe sidala kanjena oye kodwa washukumisa zonke izifunda ezizunge zejerusalema nejudiya nangasejordani ngani na washumayela ukristu hhayi odabeni lomlando kodwa esehlakalweni samanje iqiniso lesikhathi samanje haleluya Namuhla sishumayela umlando emhlabeni wonke jikelele nokuvuka kuka Christ kodwa kuthiwani ngawe njengomuntu kamunye enhlizweni yakho ngabe uvukile ekuphileni okusha na ngabe impilo endala isifile na uDavid wathi nizoyekela lo mfilisti ongazokile amela phaya futhi asho izinto ezinjalo na ngani wathi ngizohamba ngiyilwe naye ngakho ke into yokuqala niyazi uSawule wathi awu uma uzimisele ukuhamba ngizokunikeza izikhali zami zami ngizokunika isihlangu sami izigqoko zami sokuzivikela nenkemba yami hohe lelani ngekathi uDavid omncane ethola leyo nto enkulu kakhulu cabanga nje amahlombe amancane athi awabe kanjalo nalawo mahlombe kuleso sihlangu cishe kanjalo aleso sivikelo sesifuba babe sifakile umfo omncane empofu wayengakwazi ukuhamba lelani sithole ukuthi isihlangu sobufundisi ngeke simlingane umuntu kaNkulunkulu kunjalo yonke isayense yakho yezenkolo ngeke iwanele amandla kaNkulunkulu awudingi isayense yezenkolo awudingi imfundo okudingayo inhliziyo yezinikele ezweni likaNkulunkulu ukuba ibe ngufakazi wangoqobo bekungeke kwilinga lendoda kaNkulunkulu wathi susa le nto kimi angiyidingi iPhD yakho amen wathi ngingufakazi wani na wathi angikaze nginuzame lolu hlobo lwezinto ngazi lutho ngesayense yakho yezenkolo mangihambe ngendlela inkosi eyangikhulula ngayo engonyameni nasebhereni ingakho ngisho namhlanje mfowethu ungangivumeli ngihambe nenjulamqondo ethile kodwa mangihambe ngombhabhathizi olufashile ndala kamoya ongcwele owangikhipha emlonyeni webhaptist futhi wangikhulula hambe kanjalo oh wathi angeke ngihambe nakho konke lokhu engingakaze ngikuzame angazi lutho ngakho ngizokwazi kanjani ukuma futhi ngiphindaphinda zonke lezi zivumo khona nakho konke kunjalo na angazi lutho ngakho wathi susa into kimi ngakho ke bakususa wazizwe kahle kakhulu wafinyelela emuva futhi waxosha indwemane yakhe encane wathi akagijime yazi ukuthi uzizwa kanjani lapho uthola indwemane yakho esandleni sakho wabuka laphaya uthi Goliyathi wathi wena uzokwenzani ngayo na uDavid wathi ngiyeza amen waxosha into yemane yakhe encane wagijimela izansi ngaphesheya komfundlane futhi waxosha amadwala amahlanu wafaka elinye lawo lapho walishwile ezandleni zakhe futhi Goliyathi wathi uqonde kunjalo ukuthi lo mdimbi womncane omncane noma niyazi lowo mfo omncane ongenamfu noma ngabe uyini yenza lapho kutangabezana nami wathi mina nazo zonke iziqu zami nakho konke ngana ngikwazi ngisho nokuchitha isikhathi sami naye ukhuluma ngokuphilisa ngokukaNkulunkulu ukhuluma ngamandla kaNkulunkulu ukhuluma ngensindiso angikwazi ngisho nokuchitha isikhathi sami naye kodwa wayengufakazi walokho ayikhuluma ngakho uma kwenzeka wesilisa noma wesifazane engufakazi walokho abakhuluma ngakho ungakhathazeki bazodingeka bachithe isikhathi ngoba isikhathi sokubulala izingulube sizoba khona mfowethu amabhodi obukhudla azokhishwa kunjalo yebo mnumzane kulungile wabekelelo dwala elidadlana phansi kuleyo ndemane nangu ehamba enqamula ikatsha nasenhla phezu kwegquma egijima ukuhlangabeza lokhu ngani wathi buka wathi uhlangana nami njengo wathi awena ngizokuxosha ngesihloko somkhonto wami mhlambe amafidi angabashumi amathathu noma angabashumi amane ubude wathi ngizokuxosha lapho futhi ngizonika izinyoni inyama yakho ukuba zidle namuhla bukani uDavid efakazi manje wayazi ukuthi wayekhuluma ngani omelene naye wayebhekene naye impela kwakubhekene naye kodwa wayazi ukuthi wayene wayengufakazi wayekwazi ayekhuluma ngakho ngakho ke wathi uhlakana nami njengomfilisti egameni lomfilisti ngezikhali nangomkhonto kodwa ngizohlangana nawe egameni lenkosi uNkulunkulu kaIsrayeli amen lowo umehluko lokho kwenza umehluko futhi wathi namuhla wayezobulala ngani isiqhaga samhleka futhi sahamba ukuyombulala uDavid omncane uyaqala lapho esetsheka jikutshela into yemane wayene bukani wayene matshe amahlanu UJESU uJesu esongwe ngeminwe emihlanu INKOLO inkolo mfowethu watshela into ukuba isebenze kahle izungeza futhi ezungeza futhi ezungeza futhi lapho uthola ukukhola kuJesu Kristu usebenza ekunyakazeni okungapheliyo emphefumulweni wakho okujiza kuzokwenzeka isono nokugula kuzosuka kuwe kodwa vele bayohlakazeka njengamaphela kwiphansi ngesikhathi sasehlobo lapho ukukhanya kukhanyisiwe nango eza INKOLO inkolo kuJesu nango eza ngihlakana nawe egameni lenkosi uNkulunkulu kaIsrayeli futhi waqala ukushima leyo ndwemane izungeza umoya ongcwele wadubula lelo dwala lakhuphukela ngqo kulo mfilisti futhi lambulala. UDavide wathatha inkemba yakhe yoqobo futhi wanquma ikhanda lakhe waliphakamisela phezulu wathi wozani bafana, wathi nakho ngilitshelile ukuthi uNkulunkulu uzokwenza. Haleluya! Wayengufakazi, wayazi ukuthi wayekhuluma ngani, wayekuzamile, wayekufakazisile, wayengazi lutho ngezikhali zinomkhondo, kodwa wayekwazi ayenakho esandleni sakhe. UNkulunkulu wayekade naye, angazi asazi ngayo yonke imibono yenu emikhulu nezinto ezinjalo, kodwa siyazi ukuthi umoya omngcwele uyeni futhi siyazi ukuthi usenzelani. Ngakho-ke sifuna ukuba ufakazi, manje ufanele uhambe uwuthole kuqala ngaphambi kokuba ube ngufakazi. Kwakukhona umfo ngesinye isikhathi ogama lingu-Eliya, uNkulunkulu wayenaye, wayembonile uNkulunkulu ezivivinyweni ezinkulu, wayembonile uNkulunkulu enza izinto. Ngakho-ke wayesibonile isono siza phezu kwesizwe, ngakho-ke wathi manje umzuzu nje wenyukele lapho futhi wakhuleka futhi uNkulunkulu umnika ufakazi, wathi manje yedla futhi utshele inkosi ukuthi ngeke ngisho namazolo awe ngaphandle uma mina ngaphandle kokuthi uwabize. Wehlela phansi futhi utshele inkosi lokho, wakhuphukela lapho futhi wahlala phansi yena futhi lapho. Futhi bongathini na, ngiyabeza abanye babantu bethi leyo ndoda endala ichachambile ikhanda layo, yabo ngani uthi angeke kube khona imvula azayibiza. Kodwa wayengufakazi kaNkulunkulu, yabo wayazi ukuthi wayekhuluma ngani, wayazi ukuthi uNkulunkulu wayezokwenzani, ngoba uNkulunkulu uhlala ligcine izwi lakhe. Futhi u-Eliya wayekwazi lokho, ngakho-ke wayazi ukuthi uNkulunkulu wayemtshelile ukuthi lalingeke line. Ngakho-ke wahamba futhi wamtshela ukuthi lalingeke line. Uma uNkulunkulu eshilo, uma ungawemukela umbhabhathizo kamoya ongcwele, khona-ke hamba uwuthole. Uma uNkulunkulu ethi ukuphulukiswa kungokwakho, khona-ke hamba uwuthole. Uma ungufakazi, qhubeka fakaza ngaye. UNkulunkulu wakwethembisa, akakwazi ukuqamba amanga. Kungakhathaleki ukuthi bathini izinsuku zezimangaliso selwedlule, lokho kudedele lokho nje kuhambe. Yizwi likaNkulunkulu esilithathayo, hhayi elomunye umuntu. Ngiyabona yinto yokuqala niyazi, nakho kuze u-Eliya omdala wenyukela lapho futhi wathi bukani lowo omdala ongahlakahlile ekhanda, manje usenyukele phezulu esiqongeni seqquma lapho futhi wahlala phansi ngakulowo mfudlane ikeride, ukubona ukubukeka kudabukisa kanje pho leyo ndoda endala phezulu lapho, obude ubuhanqa obumpunga futhi cishe ineminyaka engamashumi ayisikhombisa obudala, nenduku esandleni sayo, uphiso oluncane lwamafutha, ngani izobulawa yindlala phezulu lapho. Kodwa emva kwesikashana isomiso siyafika futhi siqale ukuqhubeka. Futhi niyazi labo bantu ezansi lapho ababecabanga ukuthi wayesangene, kwenzeka baqaphela ukuthi phezulu lapho wayedla kajathi ngosuku enesikhathi simnandi. Yebo, wayengcono kwinqwaba yabantu lapha kulobo busuku, wayenabalindisango kunjalo. Abalindisango bayafika, amagwababa ayafika nsuku zonke futhi amlethela amasemishi, amnika ukuba kube ukudla kwakhe kwasekuseni. Omunye umfo washo kungekudala wathi, Mshumayeli, usho ukuthi uyakukholwa lokho na? Ngathi yebo mnumzane. Wathi qonda ukungitshela ukuthi uyakholwa ukuthi wadla na? Ngathi yebo wakwenza. Kanjani wena, wayengayitsholaphi inhlanzi na? Ngathi angazi. Wasitsholaphi sikwa na? Ngathi angazi. Wathi cabanga ukuthi wayendaweni yokubhaka na? Ngathi angeke ngikutshele, kodwa into kuphela engiyaziyo amagwababa akuletha wakudla wabonga, ngakho futhi wenza lokho uNkulunkulu ayemtshele ukuba kwenza. Into elefanayo ngombhaphathizo kamoya ongcwele, wena uthi yini eyenza labo bantu bamemeze na? Angazi. Uqonde ukuthini na? Yimana ivele kuNkulunkulu, ivele ezulwini. Uqonde ukuthi ngempela uzokuthize na? Angikukholwa. Awu, awudingi. Umoya ongcwele uyayiletha, ngiyayidle nje futhi ngeneliseke futhi ngimemeze futhi ngibe nesikhathi simnandi, izwe malihambe futhi likholwe elikufunayo. Umoya ongcwele, kodwa ulitshelaphi na? Ivelaphi imane na? Kumaphi noma yini emoyeni ongayiboni na? Angazi, kodwa ifika lapha. Amen. Ngabo ngufakazi wakho na? Usuku nambethile, inkosi ilungile na? Uyazi ukuthi ukhuluma ngani na? Lowo mbhaphathizo kamoya ongcwele uyiwo ngempela kulobu busuku, njengoba injalo impilo yakho. Amandla kaNkulunkulu kuyo insindiso impela. Kuhle. Mhlezi lapho futhi yadla, wathi eselungiselela ukubuza, wavele weqela eceleni komfudlana futhi waphuza, ngoba yilokho-ke futhi babecabanga ukuthi wayehlanya. Qhabo, wayengufakazi kaNkulunkulu kunjalo. Futhi into yokuqala niyazi, ngekathi umfudlana woma, wathi manje sengilungiselele umfelokazi ukuba akunakekele. Ye, indawo nje pho yomshumayeli ukuba aye kuyo endini yomfelokazi, kodwa uNkulunkulu wathi ngikulungiselile. Ngakho-ke wehlela lapho, wayezoba ngufakazi ezansi lapho. Ngakho-ke lo mfelokazi, ngakho-ke ke wethele lapho futhi wayihamba yenza ngumgwaqo ngokumbono wayefanele ukubona wesifazane egcikeni ngiyacabanga wabona wesifazane egcikeni wathi nguye lowo ngakho ke ngizodlula nje wathi hamba ungiphosisa amanzi amancane nengcozana empuphu noma iqebule ngwana njalo esandleni sakho wathi kuphila kwenkosi nomphefumulo wakho ungafi wathi nginokudla okwanele empongolweni namafutha anele ophisweni ukwenza iqebule ngwana lilode lincane futhi ngiphandle lapha ngiphaka ukucakasha izinkuni ezimbili futhi wathi futhi ngizokwenzela mina nendodana yami iqebule ngwana futhi kothi nje lapho sidla lokho siyafa wathi hamba ungithathele iqebule ngwana kuqala amen Kunani kuqala ubuso kaNkulunkulu sewake wakubona lokho kwethu kweqiniso na beka uNkulunkulu kuqala khokha obezishumi kwakho kuqala khokha yonke into kuqala khokhela uNkulunkulu khuleka kuqala kuseni khuleka usuku lonke Nika uNkulunkulu indawo yokuqala kukho konke uzoba ngufakazi ugijimela phakathi ngo wayene izinkuni ezimbili ngendlela endala yasempumalanga babesebenzisa izinkuni ezimbili kwakuyizinkuni ezimbili ziphambanisiwe kanjena nomlilo wawuphakathi nendawo amandiya asakusebenzisa futhi akhwazela izingodo phezulu lapho zivutha leso kwakuyisiphambano uKristu lapho umlilo wawuphakathi nendawo bathatha ingcizane yomnikelo wempuphu babeka leyo mpuphu egayiwe konke kugayiwe ngokufanayo uJesu Kristu ngiyele zona lamuhla naphakade wathela emafutheni okwakungumoya ongcwele futhi wakuxuba ndawonye umoya ongcwele noKristu uzokwenza uhlobo oluthile leqebele ngwana olumadlala manje mfowethu amen oh ungacabangi ukuthi ngiyahlanya ngingokwenkolo nje kulobu busuku kulungile qaphelani ngenzela iqebele ngwana elincane kuqala ngakho ke wathetha umnikelo wempuphu uKristu wathela umoya ongcwele kuyo futhi wakuxuba wakubeka esiphambanweni wakubeka womfo wethu ukhuluma ngeqebele ngwane kwakungelinye lawo lelo uyabhuma futhi waletha iqebele ngwane elincane limadlala neconsi lokucina lamanzi ayinalo futhi umprofeti wayama lapho walidla futhi waphuza amanzi wathi manje buyela umuva futhi wenze elakho nelendodana yakho ngokuba isho kanje inkosi umphongolo awayikuba ngongena lutho kanjalo nophiso aluyi kuoma kuze kufika usuku uNkulunkulu athumela ngalo imvula phezu komhlaba ini ufakazi kunjalo lowo mfelokazi wayengufakazi ezweni Emva kokuba lo mprofethi omkhulu wayesethathiwe noElia ethathiwe endaweni yakhe uElisha wathatha indawo kaElia ngiyalibona lolu hlobo lofakazi ngolunye usoko waqala kuhamba futhi wabona uElia futhi waphonsa ingubo yakhe phezu kwakhe futhi wambusisa futhi wahlaba inkabi futhi wenza umnikelo ngayo ekhombisa ukuthi zonke izinto zezwe zazifile emva kwakhe leyo indlela yokuze kuNkulunkulu bulala yonke into ngemuva kwakho shisa wonke amabhuloho ungabeki lelo bhodlela phezulu ukuze uzolithola kusasa futhi ungabeki lena enye into phezulu ukuze uzoyithola kusasa isuse into ishise iphele amen yibo ufakazi wangempela phuma mfowethu ungafake lutho ezinyaweni yileyo indlela ngiyaxolisa lezo zinkulumo kodwa yileyo ndlela kuphele ngikwaziyo ukukusho ngayo kulungile ngakho ke manje wena izinto zizokwenzeka ngalapha kulungile qaphela kholeke waqale Gilgali futhi wadlulela esikoleni sabaprofeti futhi ngifanele niqaphele ngenkathi efika phezulu lapha esikoleni sabaprofeti wathi inkosi ngiholele eJordani Izigaba ezintathu uElisha alandela ngazo uElia futhi uElia wayengumfanekiso kaKristu uElia uElisha uhlobo lwebandla ngekhuphukele Gilgali kuqala ukulungisiswa ngokukholwa futhi kodake wathi manje hlala lapha ebandleni uElia uElisha kuElia umprofeti omusha onomdala umfanekiso kaKristu nebandla Wathi kuphila komphefumulo wakho ngeke ngihlale lapha kodwa ngizohamba nawe futhi wakhuphukela eGilgali futhi ngekathi ekhuphukela lapho wathi manje hlala lapha inkosi ngibizela phezulu esikoleni sabaprofeti ngakho ke wathi kuphila kwenkosi nomphefumulo wakho awuyi kufa ngihamba nawe angeke ngikushiye Lelo ibandla niyabo gcinana metho enu ekuJesu noma phi lapho eyakona hamba uma ephuma ebandleni leMethodist iqhubeka naye ngo uyaphuma ebandleni lamaBaptist iqhubeka naye ngo uyaphuma eThebelekeleni kaAbraham iqhubeka naye ngo ngizoze ngakushiya akwenedaba ukuthi umama usonta kuphi ukuthi ubaba usonta kuphi lapho lokhu kwenzeka khona noma okunye ngizohamba nawe angizoze ngakushiya haleluya ngikufakazi wakho angeke ngihambe uyingxenye yami Woza futhi ngizolandela futhi uya esikoleni sabaprofeti futhi wathi hlala lapha Futhi abanye baba prophet bathi ku Elisha wathi yazi ukuthi inkosi yakho izothathwa kuwe na. Wathi ngiyakwazi kodwa thulani amen. Ngiyakuthanda lokho ngizohlala nayo ngqo kungakhatsheleki ukuthi abanye bathini. Futhi u-Eliya waphenduka futhi wathi manje lindani lapha ngokuba uNkulunkulu ngithumele eJordani. Izindawo ezintathu ukulungisiswa eGiligali ukungcweliswa isikole somprofethi nasebhabhathizweni kamoya ongcwele eJordani lapho iJordani imele ukufa. Qaphelani uMartin Luther uJohn Wesley iPentecost ezansi eJordani isikhathi sokufa nya. Ngakho ke u-Eliya wahamba waqhubeka ngqo wehlela emfuleni no-Elisha futhi lapho wabefika ezansi eJordani ukufa isigaba sokugcina sohambo umprofethi omdala wafinyelela ngale futhi wakhumula ingubo yakhe washaya amanzi futhi amanzi ahlukana ngapha nangapha. Futhi ababili bawela kwakusezweni elomileyo abashumayeli basukuma base bebabuka bewela amen. Lapho befika ngakolunye uhlangothi manje kamuva ho ngethemba ukuthi lokho kuzozika ethabenekele likaBranham kuthi ngqo phansi emkantsheni wethambo. Hayi ngekathi eseGiligali, hayi ngekathi esesikoleni somprofethi, kanjalo ngekathi wayengakulo luhlangothi lweJordani, kodwa ngemva kokuba wayesewele eJordani emlandela kuzo zonke izinyathelo zendlela. Wena uyavuma uthi ngiyamamukela uJesu njengomsindisi wami oqondene nami, ngizoyiyeka imikuba yami emibi, kodwa yehlela eJordani lapho ofanele ufele khona, lapho zonke izinto zezwe, bonke abangani bakho nayo yonke into ikushiyile, buka yena yedwa. Kodake ini na wathi ngizohamba nawe ngiqhubeke ngqo ngidabule iJordani amen. Ngiyakujanda lokho ngani na ngizoba ufakazi walokho futhi wadabule iJordani. Kapelani nakho ngifuna nikuthole ngemva kokuba esewele iJordani kodake wathi ufuna ngikwenzeleni na. Ngilokho Kristu afuna ukukwazi ngebandla kulobu busuku emva kokuba usuhlukanisiwe nezinto zezwe emva kokuba usiyisidalo esisha kuKristu Jesu emva kokuba usuzelwe ngokusha ugcwaliswe ngomoya ongcwele wawela iJordani zonke izinto zezwe zifile. Emva kwakho manje cele ngingakwenzela khona ngiyakuthanda lokhu. Wathi ukuthi okuphindwe kabili komoya wakho kwehlele phezu kwami lowo mshumayeli wayazi ukuthi wayekhuluma ngani okuphindwe kabili ngoba ngifuna ukufakaza lokho kakhulu kakhulu. Wathi ucele into enzima kodwa uma uzongibona lapho ngibuka kuya kuba njalo ukucelile uzakuba nakho. Manje mfowethu ukhuluma ngomshumayeli ebuka omunye wayembuka ngempela. Yilokho ibandla belifanele likwenze kulobu busuku okuphindwe kabili komoya ukubuka uKristu ukubuka umoya ongcwele indlela ohamba ngayo. Qaphelani wathi cele into enzima kodwa wayengeke abuke ngeselilodwa emhlabeni neso elilodwa ku-Eliya. Wayefanele abeke amehlo omabili ngqo ku-Eliya futhi amlandele. Inkathazo yakhe ukuthi kulobu busuku sinabantu abaningi abangamaKristu amaKristu azishoyo aneso elilodwa emhlabeni nelinye esiphambanweni. Uzowa ngokuqinisekile njengezwe amehlo akho malibe linye, inhliziyo yakho mayibe yinye, imicabango yakho mayibe yinye amen. Wethu lokho kuyakuhlikihla kungene kodwa lokho kubuhlungu kodwa kuhle. Thina njenge zinganyane ezincane sasivamise ukubuza uCaster Oyela ngaso sonke isikhathi. Umama emuva lapho wayevame ukunginika uCaster Oyela futhi ngangibamba ikhala lami futhi ngivala umlomo. Wayethi sithandwa uma khona ngakithi leyo nto iyangigulisa kakhulu. Wayethi uma ingakugulisi yakusiza ngalutho. Ngakho ke mhlawumbe nakho ke mhlawumbe ivangeli lingasetshenziswa ngendlela efanayo na uma lingakushukumisi wonke alikusiza ngalutho. Gcina amehlo akho ekuKristu qhubeka uye phambili ungakhathazeki ukuthi izwe lithini. Qhubeka uye phambili labo abangamadodana kaNkulunkulu baholwa ngumoya kaNkulunkulu ngabe kunjalo na. Ngakho ke manje akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu abangahambi ngokwenyama noma izinto zezwe kodwa ngomoya. Akukho ukulahlwa ukuhamba uqhubeke manje. Qaphelani futhi ngekathi eseyiswe phezulu emva kwesikhashana inqola yomlilo yedla yaphakamisa u-Eliya futhi wanyathela kuyo futhi lapho wenyuka wakhumula ingubo yakhe kanjena wase eyijikijela emuva futhi yaqathekela emhlabathini ngekathi emahashika futhi inqola yomlilo yamthwala yamsusa. Wo ngifuna nithole lokhu manje umfanekiso omuhle kanjepho u-Elisha umprofethi osemusha ngaleyo nkathi lowo owayengufakazi wakhe wawo wonke amandla ayewenzile. Zonke izinto uElia ayezenzile uElisha wayengufakazi wakhe. Beleke wacosha ingubo efanayo wayijikijela amadombe akhe uqobo waqala ukuhamba ehlele ezansi kaseJordani. Ophelele umfanekiso omuhle wahamba wehlele eJordani wakhumula ingubo wayibamba ngezandla zakhe futhi washaya amanzi wathi uphi uNkulunkulu kaElia na futhi amanzi ahlukana phakathi esuka kolunye uhlangothi eya kolunye. Umfanekiso webandla elilandela uJesu libona amandla akhe, libona izimangaliso zakhe. Futhi yena ngolunye usuku wabuzwa abanye bathi makuthi omunye wesifazane wathi indodana yami mayihlale ngakwesokunene enye ngakwesokhohlo. Wathi ningasiphuze isitshe engisiphuzayo na? Bathi yebo. Ningapapathizwa ngopapathizo engipapathiza ngawo na? Bathi yebo. Wathi iqiniso ningakwenza kodwa isandla sokunene nesokhohlo akusikho kwami. Ngamanye amazwi umpapathizo ofanayo enginawo nizoba nawo nani. Futhi kakathi ibandla limpekile ngenkathi eya ePentecoste waya ekamelweni liphezulu futhi wadla isidlo sakusihlwa waphuma waya eCalvary wabethelwa. Kwase kuthi ke ngenkathi ibandla elibizelwe ngaphandle limpekile lapho eqhubeka ekwenyukeni kwakhe ekhuphuka. Wathi manje ngizonithumela kuzo zonke izingxenye zezwe ukuze nibe ngufakazi kimi. Kodwa ngaphambi kokuba nihambe lindani ngaleyo emzini waseJerusalema ngoba le ngubo efanayo kamoya ongcwele phezu kwami izokwehlela phezu kwenu ngizoyibuyisela kuva. Futhi benyukele emzini waseJerusalema, haleluya. Futhi lapho babhaphathizwa ngomoya ongcwele ofanayo owawuphezu kukaJesu Kristu, haleluya. Kodwa ke ningofakazi bami njengoJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade. Futhi umoya ongcwele ofanayo wawuphezu komprofethi uElisha, uElia wawuphezu kukaElisha ngokuphindwe kabili. Futhi thina kulobu busuku njengebandla likaNkulunkulu mfowethu tetewethu ozisho ukuthi wanga amaphethelo endebe ebusisiweyo yezimbusiso zakhe nombhaphathizo kamoya ongcwele wehlela phezu kwethu futhi semboza uzibhaphathizela kumoya wakhe futhi siphuma njengofakazi wakhe. Singajula kanjani osukwini olunjengalolu lapho inkohlakalo nezinto zikhona nhlangothi zonke? Asisukume futhi sifakaze ngeqiniso. Amen. Kuyamangalisa. Hohe. Ngifanele ngiyeke ngizwa sengathi ngingaqala khona manje futhi ngishumayele. Ngiyakholwa ngithola ukuzizwa kahle nje. Ingubo okuphindwe kabili. UJesu wathi izinto engizenzayo nani niyakuzenza nezinkulu okuningi kwakho okuphindwe kabili. Ningofakazi bami emva kokumukela okuphindwe kabili. Masimbheke, masigcine amehlo ekuye. Ingubo iphansi, ingubo ilapha kulobu busuku. Lowo moya ongcwele ofanayo wawuphezu kukaJesu Kristu kuleli bandla kulobu busuku ukwembathisa noma yiliphi ikholo eliphakathi lapha ngamandla avela phezulu. Khona-ke niyakuba ngofakazi bakhe eJerusalema, eJudiya, eSamariya, iNingizimu Afrika, e-Asia noma aphi lapho oya khona onguye izolo lamuhla naphakade. Lindani nina kumangalisa uFilipu wayengehla futhi yashumayele. Akumangalisi kekathi bekhanda ngamatshe umfo omncane uStefano futhi wabheka phezulu ezulwini amagabadi emshaya ezinhlangothini zombili zekhanda ephihlizela phansi ubuchopho bakhe obuncane. Wabheka phezulu futhi wathi, bheka ngibona amazulu evulekile noJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Wayengufakazi. Akumangalisi uPawulu osawule endleleni yakhe ezansi lapho amehlo akhe aphuthekiswa ngekathi kukhanya kuwela phambi kwakhe futhi wathi, ngubani Nkosi engimhluphayo na? Wathi uJesu futhi wathi, yehlela emgwaqeni othi oqondile. Futhi wayenimshumayela ezansi lapho owayebona imibono. Ngakho-ke yena ogama lingu-Ananiya futhi u-Ananiya wabona umbono kaPawulu wangena futhi wambeka izandla futhi wathi, mfowethu Sawule, iNkosi uJesu eyahlangana nawe endleleni ingithumile ukuba ngibeke izandla zami phezu kwakho ukuze wemukele ukubona kwakho futhi ugcwaliswe ngomoya ongcwele ngokuba ungikhombisile futhi ufanele ube ngufakazi omkhulu kuye. Ufakazi okokuqala ini, mukele ukubona kwakho futhi wemukele umoya ongcwele. Kwawa inkwethu emehleni akhe, wavuka futhi wehlela emfuleni iDamaseko wabhaphathizwa. Ngiyacabanga baba nesikhathi ezansi lapho, anicabangi na? Kwakukhona uSawulu endleleni enhle nemiyalo ephaketheni lakhe ukuyobopha zonke lezo zigejane zabagenqeki abangcwele kunjalo ephefumula ukusongela. UNkulunkulu wamwisa ehashini lakhe liphakeme wamenza ufakazi walokho labo bantu ababenakho. Wohe, angazi noma abantu kulobo busuku abaligibelanga leli hashi liphakeme lifanayo kulobo busuku bafanele bawiswe futhi babe ngofakazi. Ngike ngabona ekuseni lapho amazolo ewayivele emazulwini futhi kubukeni lapho ilanga liphuma lelo zolo elincane libukeni ukuthi licwebezela kanjani njengenkanyezi nje encane kuyini na ubufakazi. Liyazi masingele nje lapho lelo langa liphuma endaweni ethile kanje uma liphumela endaweni ethile liyakhuphuka futhi lowo mswakamo uzokhuphukela phezulu ngo ngani na uke waba phezulu lapho kanye futhi uvele wawa nje uyakhuphuka futhi ukufakazi walokhu kukhanya kwelanga ukuba udonsele phezulu ubukade undona jeze uyazi ukuthi kumayelana nani. Futhi wonke wesilisa nomowesifazane ozelwe ngomoya kaNkulunkulu ungufakazi wokuvuka kukaJesu Kristu. UNkulunkulu ubadinga kanjani abanye ofakazi kulobu busuku? Hambani niyezeni lonke futhi nifakaze ngami kuze sonke isizukulwane kubo bonke abantu ngizoba nani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe. Kwangathi umoya ongcwele angaqilisa lawa mazwi ambalwa ekujuleni komphefumulo wenu niyakwamukeliswa amandla emva kwalokhu umoya ongcwele sifikile phezu kwenu futhi khona-ke niyakuba ngufakazi wami eJerusalema eJudiya nasemikhawulweni yomhlaba. Sisakhothamisa amakhanda ethu dadewethu ungeza kwi-ogane na asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje yonke indawo ngomkhuleko wonke umuntu ahloniphe ngokuzithoba njengoba ungaba njalo manje yiba semkhulekweni ngenkathi kusenziwa ukubizela i-altare. Umoya ongcwele lapha ubusuku ngabunye unikeza ukugcotshwa kobuNkulunkulu ubufakazi bokuvuka kukaJesu Kristu. Ngiyazibuza kulobu busuku uma ulapha futhi ungathanda ukuba ngufakazi wamandla inkosi avusiwe na awukaze uhlale uze wembathiswe amandla na ungathanda yini ukukhunjwela ezweni lomkhuleko na. UNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise, izandla ziphakeme yonke indawo phezu kwesakhiwe. Ohe, lokhu kuyamangalisa. Abosisiwe abalamba bome ngenxa yokulunga ngokuba bayakusithiswa. Ngabokhona esakhiweni kulobu busuku ongakaze yamemukela uKristu njengomsindisi oqondene naye ube ngathi futhi Branham ngesandla sami esiphakamisiweyo i-altare ligcwele linqwabelene abantu lapha manje kodwa ngizophakamisa isandla sami ngithi ngikhulekeleni ngisone futhi mina lapha ngifuna manje ukuvumela uNkulunkulu abone isandla sami ukuthi ngifuna ukumemukela njengomsindisi wami. UNkulunkulu akubusise nenekazi, UNkulunkulu akubusise mnumzane, UNkulunkulu akubusise nenekazi, UNkulunkulu akubusise ukhona omunye ngakwesokudla sami na UNkulunkulu akubusise mnumzane, UNkulunkulu akubusise phezulu lapho lokho kuhle abanye nangomunye khona lapha UNkulunkulu akubusise kuyamangalisa nje lokho. Ngifuna ukuba ngufakazi wakhe omunye ungaziphakamisa isandla sakho uthi futhi Branham ngikhulekele ngifuna ukukhunjula ezweni lomkhuleko. UNkulunkulu akubusise ngiyakubona nenekazi lapho uphakamise isandla sakho nawe ngiyakubona insizwa lapha yakugcineni ngiyakubona uphakamise isandla sakho. Izandla ziyaphakama yonke indawo kulezi zethameli ezincane kulobu busuku ukuvalwa kwemvuselelo. Sazi kanjani nanti elingenenekazi liphakamise izandla zalo. UNkulunkulu akubusise dadewethu. Wazi kanjani ngaphandle kokuthi lokhu kuzoba ukukugcina? Imvuselelo ithabenekele likaBranham eliyoke libe nayo. Ngimile namhlanje lapho phezu kwesibandayo isimo esineqa sentombi eminyakeni yayo engamashumi amabili ngiyikhiphe ngayisa ethuneni futhi ngayingcwaba abafana bayo abancane bebehlezi lapho ngakuyise. Abafa abancane bakhuphukele ebhokisini lomngcwabo. Ubaba uthe wozani tshelani umama hamba kahle. Bakhuphukele lapho base bevayizela ngezandla ezincane kowabo ofileyo. Umama ufile lele lapho hamba kahle mama. Amehlo abo abancane ansundu embozwe yizingimbezi futhi bafihla ubuso babo buncane ezandleni zabo. Oh, bekungeke yini kube ngokudabukisayo uma lo mama ubehambe unomphela na kodwa ngomusa kaNkulunkulu waphenduka lapha ethabenakele. Ngalobo busuku wenza ngabo leso sinqumo futhi waya phambili yileyo nto kuphela semqoka manje ngevikele edlule begijima ezungeza edolobheni lapha ephilile futhi enamandla ehlose ukuza emhlanganweni ugulile futhi wafa ngesikashana nje. bangale bama babili bobabili basebenzele inkampani yezemisebenzi yomphakathi bashayekile izolo engozini balele lapha esibhedlela befa khona manje intombazane injalo ngasebenza nayo iminyaka eyishumi nesikhombisa inhliziyo yashaya yathi ngqu kolunye uhlangothi lwayo omunye wabasebenzi besiteshi esincane olele lapho ushomi wami ngahlala ogodweni emahlathini kaningi ngosuku futhi ngakhuluma naye ngenkosi ujesu ngifuna ukumbona kancanyana manje ngikhulume naye futhi ngaphambi nje kokuphuma ekuphileni ngibone uma inkosi izositshela noma yini ngaye. Ngiyamangala labo abaphakamise izandla zabo ngokuba yizoni futhi bebefuna ukukhunjula ezweni lomkhuleko. Nimamukele uKristu, ngazi uma nikholwa manje ukuthi nemukela uJesu Kristu na? Ibalise emkhulekweni yonke indawo honke amakhanda ekhotheme. Uma wemukela uJesu Kristu njengomsindisi wakho oqondene nawe futhi ukholwa ukuthi kusindisile esonweni futhi njengamanje ungasukuma ume ngezinyawo zakho njengofakazi noma yimuphi umuntu ophakamisa isandla sakhe akathi Nkosi ngiyazi wangethembisa ukuthi okholwayo akayi kulahlwa manje ngiyakholwa futhi ngiyakwemukela njengomsindisi wami. Ungamana sicindezelwe kancane isikhathi nangendawo lapha uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise yiba ulokhu umile nje uma uthanda yema ngabe omunye uzoma na? Omunye umuntu angama njengamanje na yeba ulokhu umile nje uma uthanda nonke namakhanda enu ekhotheme manje yonke indawo esakhiweni yebani semkhulekweni Nkosi siza manje uNkulunkulu othethelela izoni wena wathi oze kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle laba abamile manje uNkulunkulu akubusise mfowethu yeba ulokhu umile nje omunye na abanye benu abaphakamise isandla senu uthi uNkulunkulu yiba nomusa kimi yesoni futhi ungisindise ngenxa kaKristu uzokwenza khona lapho khona lapho uPhilip washo nanga amanzi yena sivimbela ukuba sibhaphathizwe na uPhilip wathi uma ukhola ngenhliziyo yakho yonke ungakwenza ungathanda ukumamukela njengamanje njengomsindisi wakho oqondene nawe na futhi uma uzosukuma futhi ufakaze ngaye phambi kwabantu uyofakaza ngawe phambi kukayise nezingelozi ezingcwele ukubhekile uyafuna ukuba ufakaze na yima ngezinyawo zakho khona-ke uma uyisoni uNkulunkulu akubusise nenekazi omunye lapho indoda nonkosikazi nyelele begaxene ngezingalo bemukela uKristu manje njengomsindisi oqondene nabo omunye na ungama ngezinyawo zakho masinye manje ngenkathi umoya ongcwele usasebenza lapha esakhiweni uthi ngifuna manje ukwemukela uKristu njengomsindisi wami ngifuna ningikhulekele yilokho engizokwenza njengoba bemile izinyembezi zigingqike ezihlathini zabo esakhiweni uzomana bukani wonke umuntu ehloniphe ngokuzithoba akekho ozulazulayo uma uthanda yiba semkhulekweni Danela umoya ongcwele manje usebenzana nabantu yini kwenze waphakamisa isandla sakho na ubungeke uphakamisa isandla sakho ngaphandle uma uNkulunkulu ekwenze wenze lokho uJesu wathi akakho ngeza kimi uma ubaba engamdonsi ukuba ubuwazi nje mngani oyisoni ukuthi abantu engikhulume nabo abathi angikholelwa kuNkulunkulu anginesikhathi sakho ngake ngakuzama mina akukho angizange ngisho ngikufise futhi uNkulunkulu ukunikile izifiso kulobo busuku yeba ngumKristu ungamxoshi umshayi piano umshayi weyogane ningamxoshi uma uthanda kulungile ngenkathi osenza isinqumo sakho Uzomdinga kanjani ukuba uthi wenze kahle ungeke ume manje futhi uthi ngiyamamukela uKristu kuthiwane ngakho dadewethu uyakholwa ukuthi uyakuthethelela isono sakho umi lapho na wonke umuntu namakhanda yenu kotheme sizovala emzuzwini mamukele manje uJesu Kristu engongqothe enhlizweni yakho. Ngeke ume futhi uthi manje ngimukele uKristu njengomsindisi oqondene nami. Angeke ulimele izwi lomkhuleko na. Uthiwani ngakho mfo osemncane lapha yana, uNkulunkulu kubusise, uNkulunkulu kubusise. Uthiwani ngawe emuva lapho ngemuva, uphakamise isandla sakho, inenekaza elise elincane na, ungephakame manje na. Sisacula lelo chorus futhi angazi uma labo abamile bebengahamba behlele lapha ake ngineqhawule futhi ngikhuleke nani khona phansi lapha ealtare ningeza na ngeke nize nonke na uthiwani ngawe uphakamise isandla sakho emuva lapho ubungeke uze lapha na ehlela lapha nje uNkulunkulu kubusise emyeni nonkosikazi ehlelani lapha umzuzu nje yenyukelani lapha ngifuna ukunixhawula mfowethu nawe dadewethu woza naye mfowethu. Yes, and now. Manje mngane cabanga ngakho ngaphambi kokuza umphefumulo wakho ungahle uqetshule emzimbeni wakho njengezinye likhishiwe ngaphandle udabule emkatheni kaleya ephakatheni elingapheli uzohamba ngalelo soku usuku lwenkosi lwesabekayo ubani oyomela udaba lwakho khona-ke na ungeze na okuncane kunakho konke ongakwenza ngalolu suku lovuko ukuza uthi Nkosi Jesu ngiyakukholwa. Shumayela futhi uzwe lawa amanye amadoda eshumayela uNkulunkulu lapha ekuqinisekiseni ethi ngibeka uphawu lwami lokugunyaza kulo ukuthi liqiniso ivangeli lakhe. Uyakholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho? Ngiyazibuza ngenkathi esisenza ukubiza uma ekhona umhlobuko phakathi lapha ungathi 40 Branham ngikhumbule khona manje ngikhumbule ngiphakamisa isandla sami ngikhumbule emkhulekweni bukani ngolunye lwalezi zinsukuni zidlula nibhekane noJesu Kristu.